Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Ila kaifa kidal kala kibido studio tamane odo sa yo saki ko modo Usman Diko halanton kabaru ju gondi do ju de men zone la presse salmi jora wonane en to boggi jande to nana basi jakundu sema e plateforme hedi kidal di hono mursini plateforme habato mi hewbe e wi nande hedi ton de inara no warti tafen seba kile yoga be ka kulliti wonko sema e plateforme andinali e mijoji mu en fanda hono jogala kidal be peli hono minisuma du mujjudi juude le waldeji gube didi de nyalaade aduna he sanani nyaw heñere nodditeedo hepatite o nenno yamminama hande le mali do do non le temde fu chapande joy e nayo be ka nyaw o nangata be duubi noga yaade chapantati e wi dunke en famu nyaw o Mali yalti ila demi-final le yamber jatab ad francophonie batte Abidjan nani mbadu jididi Mali haadi e goto horebe balombe Mali be kolliti hono tara o dun arbitre hedani skudwar dun sabani hono wayde nagol golle o to di ngoni sembe kabaruji dimen jogani on bismillah mawdo le do studio tamani de inara warti takalu tafenka hono nokkudo hakkunde mudum e kidal anawara e kiloji chapannay do basiji ngadi hakkunde plateforme sema ko heba e nande plateforme samarama habatobe hewbe gobedi de kafu hono bangal bengal hono hengal fudu hayfi hono gongal du irtude basi horebe gata wombe plateforme bi yo d'accord mu en hono kippa le golleji sema e faabatoɓe ɗum ɗuni haɓantoɓe diina ɓe ɓe kolliti du sema duñ itama yarde caggal kanko fadde aga al mahmoud secrétaire général gatcha wonko haalde idrissa sako keɗɗenna ousmane ñaali buuli
ko saabi de rafi ndenago won wattu joni o li laamu kiddal yo kabaru fuɗɗugol golleji makko kollitaɗe ana kani fuɗɗude kañi wirfitagol laamu mali les région o sa daari ko sakkiti ɗum guɓe jaddinkoɓe ɗeɗu an gaɗa bonandaji ɗum fuu yo pati laamu o wirfito le nokku o noon ɓe jiɗa jaamu warta saabi ɗum haɗaɓe wadde anniyaji maɓɓe ana wiye minen puɗɗi baasi o tawi minen wala fuu ko min gaɗi min toñeteɓe noon kamɓe gaari caami dow amen mbiɗen miila fa jaam heɓe golleji makko ɗi kani yawnede les région kidal o sema kañum jooɗi le kidal nanno ɗum fuu yo kamɓe noon kamɓe gooni jiɗa jaam heɓe ɓe jiɗa laamu o wirfito le guindi kidal ndi saabide ɓe gaɗa ɗum fuu yo pati golleji makko ɗi puɗɗa les région kidal o
sema ka heedu muɗum to hayfi gacca fuɗɗitinde baasi kanko ilade ag mahmed keƴaɗo haala sema o holliti sema koye yo hono kaɓiɗo tan nde gacca garranino ɓantude kidal nde keɗɗanna Oumar Waygalo e ley ko o haaldi e Idrissa Sako
yoɗum iblisaji ɗum fuɗɗi ila le balɗe jaɓɓinoɗɗe min taykitiki wiide yimɓeele wonɓe le pelle nodditirtoɗe plateforme ɗe ɓeɓe gondi e wadde torraji fewde e yimɓeele gonɓe toon ɓe ɓe calliki du signinde kaldal e kawral ngal no yiite nge hannifirede toon ko sakkiti ko ɗum min taykiti wiide kaseɓe gondi e hufude ngallure kidal nde ɗum waɗi so minen du min ƴeewi yol hono min kani fottinirdeɓe le nokku o wakkati fuu guɓe nodditirtoɗe plateforme ɗe ɓe mbiyan miɗen gondi e guɓe jaadinkoɓe ɗe ɗum wona gonga ñalawma hannden o suroɓe hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ana ceedi ko woodi le nokku o ko sema waɗi kulleji jaati ko wala le kaldal e kawral ngal fuu yalla ɗiɗo golleji ana keɓa no jaara yesso so wona ɗum yeey fuu ko plateforme wawi hayfirde sema wiide wattu joni miɗen gondi e sakkade kaldal e kawral ngal no hani tabirede
e wi seeɓa hakkille en ka sema e plateforme fuu wonko andinali e miijoji mumen fanda hono jogola kidal honjotoɓeɓe pili ministrement moƴƴude juuɗe le waldeji hakkunde ɗe guɓe ɗiɗi ndena kanko Souleymane Drabo mo essoro wonko haadi Idrissa Sako keɗɗena Oumar Waygalo
visiblement c'est pour le contrôle de la région
sa ƴewtiki ɗum ɓe fuu ɓe dartoɓe fa ɓe nangga ngallure kidal nde ɗum won ɗati ɗiɓe gondi e yaltinde ley hen gueɗe ɗiɗɗe fuu sema nde wiya fa laamu o wirfito le ngallure kidal nde fuu dañankoɓe birfintini caggal ɓe golla hono ɗiɗo golleji ko nandi e muɗum ko sakkiti ko fuu iblis aji ɗi ana mawni hakkunde ɗiɗo jalleni ɗiɗi im rade ifo ras ila 2014 2015 2016 2017 wakkati fuu ɓe memidiran le laamu kidal o landol kanugol wadde hoɗo woni darde ministrement kamɓe kanno falade hakkunde gueɗe ɗiɗɗe ɓe gaɗay ɗum le wuddu leydi ndi ɓe gaɗay ɗum le saha leydi ndi ɓe gaɗay ɗum le région Tumbuto kañe e gawo no jirɗonno tan ɓe gollirta le leydi ndi fuu e manggal muɗum
kala ko jiddon famitaade poda fay do beema ame ande Facebook na Twitter do mbaawi du noddude numero ji 75 84 11 11 na 12 75 84 12 12 hono procureur commune 4 nantini kenya hono jukkaje kaso rash batde go wanadu darna dum tafen sabe gede de fo ana mbawi dartude hono sariaka filite draman jara fenni hono nangedna nannede mako kasu leko an leko an kaya en gondi e nyonyude nde yontere hono jabu bak hitande 2017 le region kulukoro andinama le hono andinde de le academiji tati region o adadu mudun andam beedike dina temdere fuyo nogay jay yeso dum hebi fa chapantaton denno yo ujinaaji joy e temen jeno e chapan jetto e jeno jahi yeso dina hono ujinaaji joy e temen jetto e chapan nayo e nayo bedre ke hendu hono inde inde beedi be hen beedu andinama hore ja academy kulukoro andini ko sabi o do golle kanko Abdoulaye Alassane wonko haalde mumini sendebu keddena Ousmane Yali Boule
nde mi annino hollitinde mono futtal kuru jaabu ko heɓi nden woni komin tagiti boofi gon hen min daari min tawi noon jaati boofi gadi wattude windatele machine ngaji nden min tawi ko yogaɓe keɓi le hitande ɗum fuu wona ɗum winda ɗum saabide yogaɓe keɓi yogodu heɓay yogodu ko heɓi le hitande ɗum fuu woni wattaka le machine ngaji ɗi ɗum saabini min wirfitade golle o fuu komin birfiti golle o ɗum noon jaati min tawi ndenno min keɓi jaabu keso joni won ƴaɓɓiɓe ɓe ƴaɓɓakino won ƴaɓɓinoɓe birfintinaɓe mi yitti heƴa aɓe ame fa pammin himɓe golle ono laaturi horgoji ana gondi e waɗɗede fa ande homo waɗi o golle bonɗo tawa ɗo laati sababu mum fuu jukkete minen jaati min jii boofi gaɗi ndenno miɗen tewti e himɓe jaafoɓe
hannden yo yambere ñalade ñaw heñal noddirteɗo hépatite nde aduna fuu heesani fa haɓe ndenno le mali ɗo ka ana ɓuuri capanɗe joyon e nayon le temdere fuu ɓe duuɓinoga yaaji capantati ɓe ñaw o nangata e wi dunke en andal du hono ge ñaw o naadu ɓamgo hono kuɗɗe bondereje ɗe sabanto heɓude ñaw o kanko Abdoulaye Guindo o docteur dunke famudu wonko haaldi e fati yatara keɗɗena Oumar Waygalou
l'hépatite alors c'est
ñaw heñere o yo gilɗi natata le heere jomun ko ɓuuri hewde fuu min noddirimo A B C D E yomo ñaw ndaɓowo sanne fey so jomum seeɗa ñamde kuɗɗe anto iɗum wawi raɓude ɗum wattudu jomum ana wawi heɓirde ɗum e ƴiƴam na so ɓami fa jomum wontama tagu masi oɗon ñaw ko ɓuuri hewde fuu so jomum ana matamo arande matiyan le caɗɗi muɗum ɗi tampuɗo sanne wakkati furdu tuure nanggan ɗum matan honno jangaɗo du wonkomo wawi tedirede fa hannden ɗum feway sanne ñalowma hannde o pikkirndi min joguindi yo tiɗallaji mawɗi ana dow hen micciteɗen wi tan oɗo ñaw yomo ñaw mo yaafa jogade fewi haɓude makko du yaafa
hono mali du hawama e piiɗe ballon yambere jettoɓerde francophonie to Abidjan to Abidjan to le demi finale hono ñiibi ko duwa ɗum noddirteɗo éléphant ɗi kawi hono eglule mali du mbaɗuji ɗiɗi mali nanni goto malinkoɓe noon ko litti caro piiɗe ɗe ɗuno arbitre o heedani kodowar kanko Mohamed Camara yo capitaine guɓal mali ngal wonko haaldi e Mariame Maiga nelaɗo studio to men to Abidjan to keɗɗena ko mumni sendebu faccitani en
omo fuu ewi fiigol ballon ngo albitre o nambimi miɗe andino ɗum yaafa saabe de mi fii ballon miɗe andi du o jingananoɓe kaw waɗi ɗum yeeso yimɓele fuu yo yaage leydi Côte d'Ivoire gilla komin gari miɗe lalino albarka Allah mi fii ballon koyɗe nayyi joyo ɓali ngal ɓettike joni ɗum laatoto sababu mi lalino joni kay min jeggi tan ko ɓeti e tinnitoto e lalinade yalla match garowo miɗen jowa fagasa miɗen mbawi heɓɓude yeru ɗi tiɗalaji e fiigol ballon adunaru ndu lollirɗo coupe du monde ɗum laatoto sababu mi lalino fagasa
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
sen garti e kabaruji région ngaji meɗen hono hokkugol leɗɗe ñaw ɓuɓalla pewtinaɗo sukaɓe fuɗɗi beeta e hannde les région sigaso le balɗe joyyi sukaɓe teme ujunaji teme e tati ɓe lebbi tati yaade capanɗe joyyi e jeenayyi dokkete leɗɗe ɗe e ley jañeli cellal kuccal fawarde e sikaso o golle yo ɓuytande sukaɓe torra pati keddo e ñaw ɓuɓalla o don hono donnoɓe doma hono ciudi kasu noga ene le lamu tumbutu bedu tilima hono jande do hakkeji tomante le nande kasu le jande balde tati be dani famu faabe kebanobe jogoro ciudi kasu di kanyu e kasun ko be fu janginobe jande le chapande nayo yube le kominaji yoro so fu tilima jande balde jeego do no kesu kaake jande nawtorte di kaaki paabato hono jande hono lamjude e laataade le classeji do hono yaafinde dum yo kap yo roso kanyu e hejo faabatongo haggetere laamu e jande darani ndedo jande yo do kaddu de e ko jali e kibaruji di fu yo tawde jango